Gachiwo Neshe.
Last game of 90s, baby.
Gachi B.
Kamu mba wang night stand ila kudate na mamba kuchuna na miss pen Mans kagida baba drive ila glass kakata room tukamaliza ne kwenye nyasi Demwa pili limona na jichetua Kizungu kingi kuna huyo kishua Nikamchangania tungi akaja ile kulewa tu akaanza kutapika dagaa Demwa tatu limona metoka chicha Kanikosha mbaya nkasema ngoki hapa amekwisha Nikampiga sound nkamvuta ghetto ile kutoa wig tu anabonge langeu kwenye kichwa
Aise una Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam
Unajuaga wale wana wakupakasia Wanakuaga na tabia flani soza kuwaminia Anasema mikata pisa dina chuchumia Pisi fulu inamlilia kumbe tabuso ajambulia Unaua vibe babu, unaleta isia Mapenzi luma luma yapo kwenye tamthiria Bia umelipia msosi chumba umelipia Mpaka mchezo umelipia funa pangopo kumwagia Yuzi mwanao katika shpapi ya kuokota Mitaa flani ya kati kino poko mwana mboka Pisi kataka kulipo pofu linamtoka Mwana kachimba na shuka mala pwali kadondoka
Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam
Yuzi kati nilitoka sijui sangapi Minacho kumbuka nile mkuta kwenye party Zama romu chapu chapu misi nataka mikasi Nikasuka mpiga vingapi na mkoni unaishi ngapi Kutana na mtoto wana nane figures Marking heart kama amenyonga with her Sama honey mom sick of wendo tiba Kuonesha wana picha si wote walisha piga Kuna wana wana mishi za kise Gambe na gongea na lewa fuma wenge Yani pisikari hivi hivi tupitishi wembe Yani huna Na gari huna pesa lafu tuwa kupenda
Aise unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam Unaua vibe, unaua Unaua vibe, unanikata steam
Ametinga kinoma Mwacha cheza jimwage Tinga kinoma DJ tena idondoshe Ametinga kinoma Mwacha cheza jimwage Tinga kinoma DJ tena idondoshe